Mwabufa Road Chief Magistrate Court olwalere ejeye misango eina muteka lyokukozesa so obubi computer kumunamateka mmale mabirizi kiwanuka emisango gino jagoba omulamuzi Rita Naombe Kidasa oluvannyuma lwa saba olereza government Richard Bilivu Mbuka okwanjula ekiwandiika ekiraga nti director w'abawabi ba government yayimiriza omusango guno nga gukwatagana n'ensala ya kooti eyasimateeka gye buvuddeko eyasazaamu etteeka eryokukozesa obubi computer awamu n'okulungamizibwa okuva ewasaba olereza government kyokka mabirizi abadde avunaanibwa omusango gw'okusaasaanya obubaka obusiga obukyayi mu bantu ng'ayita ku mikutu gya intaneti nga kigambibwa nti bino yabiteekayo ng'atunuulidde ssaabalamuzi Dr. Flavian Zeija n'omulamuzi Musa Sekana wadde ng'emisango gyonna yagyegaana wabula wayiseewo akaseera katono ng'akwatiddwa gavumenti yaleeta emisango emipya esatu egyamugulwako wansi w'amateeka ag'enjawulo okusinziira ku lukalala lw'emisango emisango ebiri gyekuusa kufulumya amawulire ag'obulimba mu tteeka lya Uganda Communications Regulations 2019 n'okuweereza ku mpewo nga talina lukusa ekikontana n'etteeka lya Uganda Communications Commission. Mabirizi yagaanye okwewozaako ku misango emipya ekyaviiriddeko kkooti okwongezayo ensonga eno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'okuna omwaka guno Mabirizi lw'asuubira okukomezebwawo okuva ku limande mu kkomera eruzira okwanukula oba okubaako byannyonnyola ku misango emipya egimwogerwako.